jande chappande jeetati e jeenay. Habaru lobbo on. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu faama, tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam goongajo to makko faa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wattude hannden ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittinde, en jangi nder linjila, en nani tilsinore nde Isa almasihu jomirawo hokki ahiɓe mum gaɗo ummitake. O wiɓe, jehe nder duniyaru fuu, mbaje tagaɓe fuu dow habaru lobbo o. Gaɗa ko Isa ƴencina dow kammu. Paul goto nder ahiɓe makko windi wi'i, min Paul maccuɗo Isa almasihu, noddaɗo faa laato lilaɗo gam habaru lobbo. O wangini habaru lobbo on illa ko ɓooyi har annabiɓe makko nder dewtere senine. Mi wala semtende e habaru lobbo o, mo baajo tomi gam kanko woni bawɗe Allah, kisnowo neɗɗo fuu gonɗinɗomo. Habaru lobbo, habaru lobbo, habaru lobbo. Ndenne, ɗum woni habaru lobbo mo haala Allah woni no wangina wakkati fuu. Hande nder balla ruhu Allah ceniɗo, miɗen giɗi min gaddana on pamtinoje dow habaru lobbo o, mo kaaluɗon dow mum nder wakkati jangannoɗen nder bindi cenindi ndi fuu. Amma fadde meɗen yewtude dow habaru lobbo o, eɗen kandi miccitoɗen habaru jayɗo artunoɗo on. Toe habaru jayɗo o waɗi, on fuu oɗon andi ko nder fuɗɗorde gaɗa ko Allah taguno beɗi kammu e leydi. Allah tagi Adamu he Hawa, o wattiɓe nder kogol Eden, kan woni aljanna nder duniyaru. Allah tagiɓe gam ɓe anda ɗum, ɓe giɗa ɗum, ɓe teddina ɗum wakkati fuu. Amma Allah no hiɗi eta gonɗinol maɓɓe, waɗi ko wi Adamu, aɗa wawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu, amma a nyamata ɓiɓɓe lekki andal ko woɗi e ko boni. Nyande nyamuɗa ɓiɓɓe makki, tabbitina ko a mayan. Kaari, habaru jayɗo on woni Adamu he Hawa kettinake boddi bondi ndin, kayri woni Iblisa, ndi etiɓe faa ɓe nyami ɓiɓɓe lekki kaɗaki kin. Gam ɓe murti he haala Allah, waɗi hakke bone e mayde naati nder duniyaru. Boneji ɗi daaɓi Adamu he Hawa kam he jippotoɓe he maɓɓe fuu. Oɗon andina walla daaɓowo haɗata he nanguɗo ka tan. Kettine habaru nawɗo mo dewtere fillani en. Dewtere wi'i, ɓi Adamu fuu nde worre mayata, gaɗa mum Allah hiitoɗum. Hey, naatude nder juuɗe Allah duumiɗo no hulƴini sanne. Nda jomirawo no wara faa hiito himɓe fuu, halka bomɓe waɗoɓe hakke e golleeji mu'en bonɗi e haalaaji mu'en bonɗi ɗi kaali dow Allah. Ɗum woni habaru jayɗo on, en fuu en gaɗoɓe hakke non, en notoyto yeeso Allah dow golleeji meɗen. Amma habaru lobbo o woni, illa nder kogol Eden, Allah kewɗo yurmeende wangini ko nyande gom, o liddan neɗɗo gom mo waɗaayi hakke baade warre nder duniyaaru. Neɗɗo o debbo mo annda gorko rimatamo, o ceniiɗo, kanko woni kisnoowo ceniiɗo. O mursan yonki makko han sadaka gam o rondo hakke mo Adamu he jippotooɓe he mum gaɗi. Kiite kannduɗe caama dow meɗen gam hakke ɗe gaɗuɗen ɗen no caaman dow makko. Ɗum woni habaru lobbo mo Allah wangini wakkati mo Adamu e Hawa gaɗuno hakke. Gaɗa ɗum, Allah suɓake watti himɓe gam ɓe andina duniyaaru fuu garki kisnoowo on, kanko woni Almasihu. Annabiijo fuu no woodi ko wanginta dow Almasihu heɓaande wakkati on wari himɓe fuu paama ko kanko woni mo Allah suɓi. Annabi Isaaya garɗo illa duuɓi kemi jeɗɗi fadde Almasihu warude, waɗi annabaku dow no Almasihu rimirte. O wi'i, daare surbaajo mo annda gorko abada saawan, rima ɓiɗɗo gorko, noddiramo Emmanuel. Maana Emmanuel woni Allah no wondi he meɗen. Annabiijo gombiyeteeɗo Mikka wi'i ko Almasihu no ƴuwan nder kammu, o rimete nder wuro Baytilaama. Ɗon duu woni to Almasihu rima. Wakkati annabi Mikka waɗuno annabaku ngu duuɓi keme e keme non fadde jaamanu Almasihu yottaade. Hana dow dimeeki Almasihu tan annabiiɓe kaali. Ɓe kaali duu dow no o yarirta torra faa o maaya gam hakke ɓiɓɓe Adama. Annabi Dawda he annabi Isaaya mbindi ko himɓe mbaña Almasihu. Ɓe tuutan dow makko, ɓe torranmo, ɓe piyamo, be tonti juude makko e koyde makko be baramo. Amma dum fu no wonno der siri Allah gam kisnol bibbe Adama he kiti duumo tode de hakke mabbe dimantabe. Hana do mayde makko tan annabi Dawda haali. O haali du ko Allah jabata bandu makko jodo der anyere. O ummitinammo gam o holla sembe kisndammo Almasihu waddani bibbe Adama. Geddi duddi wadaka do dimeki Almasihu. Amma do mayde makko he ummitaaki makko himbe dubbe potay do mum. Wobbe no bi'a noy Allah wawiri accude himbe cemtida Almasihu mo olili on. Amma ko be pama e woni ko Allah he hoore mum watti dum der siri mum. Ko Almasihu no handi torre gam hakkeji meden. Kanyum jati annabi be andini wakkati be bi'i. Amma no weli jomirawo helamo nawnamo deka ajaba do makko. En gondina halaji annabi be be na eden bi'a ko eden gondini be denne de ni en gondini annabi be eden kandi gondinde ko be bindi du eden kandi miccitaade ko annabi be kala e der muide mu'en amma Allah watti der hakkillo mabbe halaji mum denne se ni en calake gondinde annabi be moy caliden Allah caliden gam kanko walli annabi be gada annabaku ko Almasihu mayan hanu sadaka ittowo hakke gam Allah no hidi duniyaru o hida ba goto maye der hakke wadi o siri mayde Almasihu dartido goto wodi kanko woni mayanowo wadobe hakke gam hisinabe e kiti Allah kanyu woni ko sadaka bali e bei manino der amana kiddo Isa Almasihu mo debbo mo anda gorko rimi der bawde Allah kanko woni sadaka kubudo cakkitido on du mo wala fufe lore mo Allah wadi jonin en godi sadaka dumido mo wala fufe lore gom gam moytude hakkeji meden en kajaka tampinudo ko emen do sadaka haji di laba wakkati warde wakkati odo miccito ko Isa jomira wi do leggal bardugal fadde makko mayude na o wi'i dum hanti o yobbi nyamande de hakke meden rimani en fa abada hunde worre hoddi gaden kanyum woni gondinen hanon gi irden dum handen der fuddorde jande meden dewter Allah wi'i ko habar lobbo do mayde ummitaaki Isa Almasihu woni bawde Allah faahi sina gondindo mo fu amma himbe dubbe calake gondindemo ibe bi'a mayde makko he ummitaaki makko halaji himbe non duudal himbe anda moy woni Isa amma wakkati jangete der linjila en gi'an ko hunde fuu ko annabi be kalido Almasihu illa hardimeki makko faa warde he burnda makko mayde makko he ummitaaki makko dum fuu Isa humni dum gotel gotel gam majjum wadi linjila wi'i Almasihu mayani en gam hakkeji meden hanu dewtere Allah wi'iri dum non o moobaama o ummitaake nyalan tatabre hanu dewtere Allah wi'iri dum non hunde fuu wadama hanu no annabi be banginiri dum banyube Isa ben jawimo torrimo barimo gidube mo ben moobimo amma mayde wala bawde jogade mo der anyere en gii ko nyalande tabre rewbe nayo keddi njehito Isa mooba ton be tawi anyarden firtama amma fuy wala der mayre a hiibe gom du njehito anyarden be gii ay bandu Isa jomirawo dada Isa mayi ummitake o fuddi wanginde hore makko to a hiibe makko ben fa balde la soji didi ummitaaki Isa holli ko Allah jabi sadaka on hanu jobdi nyamande de hakke bibbe Adama rimi gam gondindo mo fu heba baka mum der burndam dumidam du woni habar lobbo on Isa Almasihu jomirawo mayi gam moyta hakkeji meden o ummitaaki nyalande tabre gam o hokka en burndam dumidam man habar lobbo o woni hisinde gondimbe mo fu denne jamde de kandude notade handen do mum goni en gondini na hala Allah wi'i ko handen woni nyalani kisndam se en nanni habar lobbo o to en jornu berde meden gondine golle de garte hokkata en kisndam gam ba goto wawata hebude aljanna har golle mum Allah sonnanta on kisndam dam o mo hidi o hokka on dam tawa on jobay bafuy lawol gotul wodi natirowol aljanna Allah odon kandi jabude ko on gadobe hakke non on gala sembe welude Allah gada mum odon kandi gondinde ko Isa won kisnowo mo Allah lilli gam maya do leggal bardugal fa o rondo hakkeji modon Allah ummitina mo chaka maybe fa hokka on burndam duumidam de on gondini habaru labbo o lamne ko on nata der aljanna gam dewtere Allah wi'i onon gondimbe bi Allah ben mi windani on dum fu gam andon ko on kebi burndam duumidam kettine ko neddo kebudo jam to Allah har gondinol mum seedi wi'i inde makko woni Malik o iwi leddi Senegal o wi'i min gondo no hal handen o der burndam am aranam mi anda to jahammi gada mayde am mido juule kile joy nyalande fu mido suumo hitande fu amma mi anda to jahammi gada mayde am mi jami himbe hewbe wombe hadde am de mi hebaino taaki labuki amma wakati puddumi jangude linjila mi hi'i ko mido waawi faamude gonga e gonga to jahammi gada mayde am gam Isa Almasihu hore mum wi der linjila mido halana on gonga nan do hala am se gondini lildo kam on hebi burndam duumidam o wala e kite kaden o juwi e mayde o wari e burndam Isa wi du mi woni ummitaaki maybe mi woni burndam du neddo fu gondindo kam baase mayi no wuran gada halaji di mi gondini Almasihu kanko woni mo Allah hali do mum illa ko boyi der kongol Eden annabi be fu cedake do kisnowo o bi neddo fu gondinimo hakkeji mun no jafete gam sabbu makko mi watti gokka am fu der Isa Almasihu jomirawo illa fuddorde fa warde jonin Allah waddani kam hakkillo fukkingo hakkillo am ummaki kaden sabi golle Isa do leggal bardugal ummitaki am no wodi sanne wakati latimi to kuddo Isa hakke am e torraji am duudi gam gondinol am yaada he miloji sarobe am he higirabe am amma mido wodi hakkillo fukkingo jam juudo to Allah hebbini bernde am he ruuhu am Isa ko kuddo kam dum wi'i se duniyaru ndu fu wanyi on ande ko mindu arti wanyude jam accidammi on mi hokkan on jam am hana hanon duniyaru ndu hokkirta on ni kokkirammi on to hakkillo mon ummo to kule bandirabe ko Allah waddini kam he ko o waddi der am o mo wawi wadude dum he neddo fu der modon hunde worre o jami on gondinemo he sembe bernde modon fu o humnan ko hoddi gam Isa jomirawo kam he hore mum wi'i onon tampube rondibe dolle teddude on fu ngare to am mi fowtinan on dowtane kam baako dum hoya accom mi jangina on gam mi lesini do hore bernde am duuno feewi yonkiji modon kebam powtiri hakkeji modon torri on di tampini on odon gidi kebon aljanna na sini on goddini haper lobbo do mayde ummitaaki Isa Almasihu Allah no yafoto hakkeji modon o daran on hano dartibe o windan inde modon der dewtere burndam kaden du sini on gondini haper lobbo on Allah lila ruhi Isa jodo der berde modon hano sede ko kanko jey on der ruhu ceni do gondo der modon wattitam burndam modon e jonde modon der duniyaru gam dewtere Allah wi'i si neddo no wondi kawtal he Isa jomu latake tagadi keri ko hiddi dum fu wittake hunde fu heditinama der makko dende bandirabe kettinibe mo lati don fu to gondon fu ko godudon fu se on rewbe non na on worbe nayebe na sukabe Isa Almasihu jomirawo no wawi hokkude on burndam kesam amma sainde on gondini habaru lobbo on midon jetta on ga wakati mo gattudon fa kettini don men Allah barkin on mileno wodiri ko dewtere do kolibe habaru lobbo yudo to Allah on dewtere Allah wi'i Allah sini en noddi en fa latode labube hana gam golle men amma gonko o darni e moccere makko kayre o hokki en gam sabbu Isa Almasihu illa fil ajal jonin moccere nde wanginama e garki Isa Almasihu kisnowo meden jaalido mayde bangindo bundam kam he ko dumoto der habar lobbo